Isentebe owaba lokole okuvwako mu district eyena mutumba ngera na kulira amakanisa agaba lokole ne bishop muwagula nuwa olunakolwa lero ava kuvaya falastra abazeri abakubante mukairo tinikano mwetago kubanga mwizaya abana bimwe kumatendekero basobola okuboneka nti basoma mbolo ni basobola okubagasa mubisera ebyomaiso bishop muwagula nuwa babirenga alikwogera ku eliyo wa baba fama kalulu simoni unakobye nti ekyo okusomesa obana mpango esobola okumuyamba omwana oyo okubanga akuweereza buti wano wasinzire yakuwola abazeri bona bona okuva ku mudisitulikiti yena mutumba okwizaya abaana kumatendekero
kirungi ino abazaire kutwala abaana ku masomero n'ekindi mukawe ebyetaago ebikola ki ebyetaagisibwa ku isomero kubanga omwana bwajja obuje nga tomuwaire ebitabo tomuwaire buliyamu somero babuuji obenga otwala omwana ku isomero ajje ku isomero asome kubanga ekiseera ni kino aliwo n'emyezi ng'ebiri owumule kati bw'omutwala mu nnimiro aidawo aida kumufiisa ebise abaine bye balikola ki bye baliisoma